Ezo seba Pisa wabi Mubi wongwe lane mubiko Na ye tata Kula ete okulu wange La bensi Zona ziya ya nidakwe Evi solo Piona viko wole linyalyo Evi waka mumanvu Evi nyonyi mupanga Tenda, oh, we bidding on a gamma tendo go, yes. Kind in bed, a linya chitanga. Go on, get a souvenir of your father. Go on, get a tatamon. Eh, Ebizibu nga byonna tato biziza nakwekwasa obulamu bwange obulabikire o Yesu nanyimusa omponye ebikeme binetolodde weraba abantu bajuda obukyayi enge etimo okukolima n'obunanfusi wasuubiza okudukirira ababa kukowola nange nzize omponye okunyolwa eri munda kanyimbe erinnyala kitange gwe wange era suubira abanoonya bwanyange tata munkuumi nange kitange tambuliza mu kisa kyo
Etemu omwavu n'obutasoma wabimponya wafuke engabo yange kulembera mutalo zange n'olwana okukira abalwanyi kale laba siyenza omulungi atukira